all along wanna do different east. Hizi sweet suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad then abroad na mabros na mabramba na itos then na glow jana. All along wanna do different east. Hizi sweet suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad then abroad na mabros na mabramba na itos then na glow. Changu zile vako those days. Ata na kunjive sila bado wako njate. No filter ni kikemba menje. High school nilikuanga Dr. Mwenje. We jua, ha, uko inje. Doni jumize kichwani labda finje finje. Hey, indio life ya jiji. Mkunaka ni poko laliko baridi. Nitni, speedy, mristi, mbigi, we ain't kidding. Kwani we ni cheesy, nini blinking. Nini bling bling mingi mangiri. Nikro denge denja dinji. God bless the king, long live the queen. Sky lacking bila craft, Missy Aladdin. Zozanga bad big, kama kawa mini zing. Dr. Ring ding, brrr, this a daily thing. All along, wanna do different east. Hizi sweet, suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na mabramba na ipos, then na glow, jana. All along, wanna do different east. Hizi sweet, suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Weli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na mabramba na ipos, then na glow, jana.
Kama kawa tunajituma kwa sana. Hatununui ganja, tunaichuna kwa shamba. Msupa wangu anakonga ka gangsta. Kicheki mambanga na isunda kwa haga. Tunaweza kukutuma we fala. Huki jana amekuja ni kama ametumwa ubaya, si hatunaga haya. By the way, mina msupa wako hatujawachana. Bada mboka hiyo ganji ni jenge. Na kujana mbogo ngeza maji ya sembe. Walijebu kutu kazi ya tene. Ni warazi, munaweza kali ya kende. I keep fighting, siku na mchana mini Viking. If I die I go to Valhalla. 20k kwa madida sijavanga. Beef kibau inafanya na daivanga.
Yo. All along wanna do different east. Hizi sweet, suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na mabramba na ipos, then na glow, jana. All along wanna do different east. Hizi sweet, suki jana. Hadi tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tujwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na mabramba na ipos, then na glow, jana.
Ukijana ako lit, ukijana ni riet, ukijana ako biz, time yake usi USO. Alini show what you see, so what you get. Chenye neza lose today, by tomorrow neza I get. Slave, nili graduate, saina fanya master's degree. Fanya bidindo wa chief kami. Ficha kila kitu tenje njuta shati ya dibling, yeah. Jifanye maskin, high sana ka Titus Naikuni. Mindo alini achia ni head project mawingu. Boomerang, nili achia yende karudi. Flight 420, libidi ni catch by sakumi. Unanimezeshe ya ukinimezesha hizo vitu. Ice blood nyekundu na ka vampire usiku. Kauna ntaja, kauna ntaja, kauna ntaja riu.